gone, I feel so happy, happy. Do you know that you're my favorite human being? Una cuanga so lovely, lovely. Changanyikiwa mapenzi kiko wazi kwake nimepaliwa. Haki ya mama, chochote nitafanya,
nitafanya.
And I swear to God, boy, nyanga, nyanga. Haki ya mama, chochote nitafanya,
nitafanya.
And I swear to God, kwako hoi nyanga, nyanga. Tazama ndege angani, wanaimba na kucheza. Zuzuzu we mama nyukilia we. Niliomba dua nami nipate wa kunipendeza. Mungu tu aliye mwema amenipa we.
Amini Mungu wetu mwema amenipa we.
Omba lichana kuonika tuna wenyewe tumetulizana, tabia vimo twafanana
sana.
Mapenzi wana, hata tugombane mchana, usiku tumeshapatana, twacheka na kutekenyana
sana.
Nyamani mwizi, moyo kanipia, nahisi kihizi, kanichimbia, mana uchizi sio chizi. Changanyikiwa mapenzi kiko wazi, nimepaliwa. Haki ya mama, chochote nitafanya,
nitafanya.
Ila swear to God.